lapho ulo uthando
indlela ikona
lapho ulo uthando
indlela ikona
awulapho ulenjabulo mama
uthando uthando
uthando
uthando lukona uthando 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 lukona
lapho ulo uthando
indlela ikona
lapho ulo uthando
indlela ikona
awulapho ulenjabulo baba
uthando 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 lukona
uthando lukona baba
uthando 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 lukona
Uma munye umuntu wesenzo kuhle
shayela izandla mshayela izandla
uma esenzo kuhle
shayela izandla mshayela izandla
uma esehluleka
umtshengisa indlela eqondileyo hayi khona ukumhleka
hayi khona ukumhleka
hayi khona ukumhleka
hayi khona ukumhleka Uma esehluleka
umtshengisa
indlela baba
eqondileyo hayi khona ukumhleka
khona bo
hayi khona ukumhleka
sizoyihamba lendlela sizoyihamba
sizoyihamba hamba sizoyihamba
sizoyihamba
sizoyihamba hamba
Lendlela soyihamba
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 ayo soyihamba
soyihamba hamba soyihamba
Lendlela yothando
soyihamba
yenjambo
soyihamba
Lendlela soyihamba
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 awukade sayihamba
soyihamba
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 jalo sizayihamba
soyihamba
yirihamba
soyihamba
lapho ulo uthando
soyihamba hamba soyihamba
indlela ikona
soyihamba
hayi
hamba soyihamba
lapho ulenjabulo
soyihamba hamba soyihamba
uthando lukhona
soyihamba hamba soyihamba
lendlela soyihamba
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 lendlela soyihamba
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 awuthina siyabonga
soyihamba
lendlela
soyihamba
lendlela uhlabelele
soyihamba
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 sishaya umculo wembube
soyihamba
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 lendlela sizoyihamba
soyihamba
yelele
Soyihamba
ngenjabulo
Soyihamba
othando
Soyihamba
ngesineke
Soyihamba
kancane kancane
Soyihamba
kancane kancane
Soyihamba
kancane kancane
Soyihamba
kancane kancane
Soyihamba hamba sizoyihamba Sizoyihamba hamba sizoyihamba Sizoyihamba Hamba, sizoyihamba.